my God, how have you made it like this?
Lo hatsa tsilikela ke le bohamo di mo ha ke phela u bile teng ha di noka ke ditshela a tsireletsa hatsa tsileng chesa ba bangata ba iketse bo ya batho e papara disteng bo ya batho fatselena ke moleko ha le gore fatselena ke moleko ha le gore le diketile diketekete tsa batho le ba gathaditse matla batho ba batho ba bangata ba hlatsetswe ke cancer ba bangata ba bitue ba retlwa ba bangata ba bola uwe ka chefu ba bangata ba tsamaile le dinoka ha ba bang ba phetoha le koloi ba bangata ya ba phutha phamokate phamokate e kotsi empa re kukela fatshe itlhokomeleng ke le mamele ha le jwetsa practice safe sex and use that latex avoid that I'm latex and no stress bophelo ke letsatsi tsatsi ha le tshaba o tsebe le tla dikela bophelo ke letsatsi letsatsi ha le tshaba o tsebe le tla phirina bophelo ke lebidi lebidi nthwena e mona o sasa e mane bophelo ke lebidi lebidi ha le eme le a pota pota Hari eng bohle Bible ere ratanang lebe le khotso ratanang lebe le khotso tswarela ba itsang di phoso tswarela ba itsang di phoso re ska dumela le hloyo ska dumela le hloyo ke pusha smogolo samsogolo 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 ke pusha smogolo samsogolo 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 majita ka sangwala ka ntse so kiketsetsa thwaka highly load shedding ke nyolla plaka tlala mani heist sa traka mochoso wa ka o chesa madrasi neng ka paneng ke tla kala disaster ka mino ke ba thetsa bazalwane le maphara ke na marshal SA motapile wa strata ha ona batla fihla fela tsa ka ke tse thata ba nchebela fatshe empa bona ba ntshaba a man touchable ratanang lebe le khotso ratanang lebe le khotso tshwarela ba itsang diphoso tshwarela ba itsang diphoso le ska dumela le hloyo bophelo ke letsatsi tsatsi ha le tshaba o tsebe le tla dikela bophelo ke letsatsi letsatsi ha le tshaba o tsebe le tla phirina bophelo ke lebidi lebidi nthwena e mona o sasa e mane bophelo ke lebidi lebidi ha le eme le a pota pota